Ladies and gentlemen, here it is.
Webali kujia kuuliza maulile guwano kumukutu gwa website Celebrate Uganda
Mindset Media Radio
Ebi ntu vyo sobole kutambu za mobili guwa Ngabi kolechi ntu echirunji Babita attributes, the opposite Yeah The opposite of emotions is attributes Ntieche chaukana ku emotions Wogamba ono mukazi Ono musajja, the opposite yo mukazi, musajja, the opposite of musajja, mukazi. Kati what is the opposite of emotions? Emotions webo busungo, butayagaliza, obutasonywa, obuja ebuba. What is the opposite? Lwakubachi twagala okusisinkana, nebajiita attributes muluzungu. Ekigambo attributes moje bintu nga byogamba nga generosity, omuntu ali generous, omuntu agabirira. Omuntu afukirira ali generous a person who forgives omuntu asonyiwa the person atambuza okwagala kwa katonda omuntu ayagaliza nga ayagala mulimo okwawula okwagala mulimo omuntu nagamba njagala onjagale naye nga yeki ategeeza nti ayagala omuwe byonna ye byayayanira oko si kwagala oko kwagala kwa kuina private interests Olina gamba omusajja ono njagala lwaki lwakuba we namusabye motoka yajimpaddewe namusabye nyumba yajimpaddewe we namusabye njaga yajinguliddewe namusabye omwenge yagungulidde okukuyinza okuba oyagala omuntu okola ng'omuddu w'anaakola kiri ekya master we kyamulagira naye tekitegeeza nti akuddiza okwagala Mulimu oyagala omwana n'omwagala nnyo n'omuwa buli kimu kyayagala naye ng'omwonoona oba omujinya naye nga gwe okitunulira olaba otuukiriza kwagala ate naye waakitunulira agamba maama njagala lwakubanga we nasabye chocolate we nasabye omwenge we nasabye ssente yazimpadde nze ne ngenda ne nkola ebintu nze byenjagala binyonoona byonoona abalala well maama yakikoze nga akikola akola ki anjagala okukwagala kwanjawulo naye ne wabaawo okwagala nga mweyagaliza ne mugamba tugenda kutusa makati gaffe amaanyi katonda bwatyo n'awayo omwana we omuyeka afiirire baafiiridde abantu baafiiridde bakyuse empisa zaabwe kati nga musema makati gaffe ogw'okuwaanyisiganya okwagala tuyinamu katonda katonda yatuwa ekikula kye tutunuulidde kye tulina okweyisaamu Nti woba onjagala, oja kunjagala, onjagalize. Mbere birungi katonda byayagala. In fact, woba oyagala omuntu. Bible gamba nti woba oyagala omwana wo. Mukangavule. Kwata omuggo. Mukwatire omuggo. Toleka kibi kukulira mu mwana. Ng'osobola mukangavula. Kato kangavula tekitegeeza nti kwata omuggo olisawo okuba embooko. Mulimu abaana bwe bakula nga tukyasobola bakuba miggo. Naye ng'oba kangavula obabuulirira. Tolekerawo babuulirira. Tolekerawo bakola ki? Babuulirira. Okukangavula. We kiba kyetaagisa ng'emyaka gyaliko yeetaaga okugalamiza wansi aliemu ku mbooko awo kaazirye. Naye tomwonoona. Tomwonoona. Kati okw'okwagala kwe kwagaliza. Ne kati oliwo oba omukangavula ng'omugamba kyakola si kirungi n'ojja n'omubuuza nti nkwagala anaagamba ki? Bagamba anyiga ejjute erikoze eki erijjuddemu amasira akujiga okaaba oyinza n'omukuba oluyi naye ng'ate kyakola kiyamba ggwe so w'oba oyita mu ssomero ly'okwagala ngali kukyusa oyagale oba oyagalibwe oba oyo kyakola kikwagaliza kituukiriza ebirungi kinza okubanga empulira y'ekyo ekiseera si nnungi nnyo tojja kwewaana nti omuntu ono anjagala ng'olina kukitegeerera mu magezi gaabwe wa Katonda Yesu n'agamba bw'ati nti taata ali mu ggulu manyi ekiseera kyange kituuse ekyokkola ekyo kye wansindika okkola naye singa kibadde kisoboka leka kino ekikopo kimpiteko yakisaba emirundi esatu naye ng'asaba atunyulukuka n'entuuyo ne bagamba nti entuuyo ze zaali ng'omusaayi ng'asaba nti leka kino ekikopo kikole ki kimpiteko naye jjukira yajjanga ekiweebwayo era ku sizoni ku biseera bya Katonda ebya Pasika ng'agenda kufuuka akaliga akaweebwayo nga mukuweebwayo kuno agenda kufa ataazuukire, naye nga kyagenda okukola alaba kitiisa, kikangibwa ky'amaanyi. Naye n'asaba Katonda n'amugamba, mpa amaanyi gano nsobole okukola kino. Kati awo womusisinkana ng'ayita mu kizibu ekyo n'akubbirako ky'agenda okukola. Onootunulira taata we mugulu n'ogamba, ono taata ayagala omwana we gw'asindise ku musalaba okufa bamuwanike, amwagala. So okwagala kutegeeza okujja mu nsi n'okola ebintu ebiyinza okubeera nga byagaliza abalala, obaagalize okurieting information, okurieting energy, oleetewo embeera abantu abo gye banaasobola okubeeramu ne bagamba, manyi oba oli yakikola naffe katukikole, nga bayinewo okulabira ekyokulabirako, ng'ate bayina newe basobola okukima amazzi ago ag'obulamu oba n'okukima energy ezo. Weba radio station, ng'otaddewo radio station naye ng'esindika empewo ezibuulirira, ezikangavula, ezitereeza, eziwa omukisa abantu, nga bantu kibo kye balina okukola kwesembereza channel eyo, oba kutapinga mu channel eyo, oba kusaako channel eyo, oba kusisinkana bantu abava mu channel eyo. Yesu kye yakola tekyaliwo, ensi yali ejjudde obutayagaliza, obukaba, obubbi, nga ne Katonda ne wajja n'abeerako n'abantu babiri, era weekanga ng'abantu ababiri abo ensikirano yaabwe yinza obutatambula myaka 10 kuva ku bo, oba myaka 10 oba myaka 10 oba myaka, nga tesobola. Lwaki? Lwakuba wabaawo abaagala ogyonoona. Yesu Mukama n'agamba nti, ŋŋenda kuwayo omwana wange omu, nti nga uli enagi eno uli agisisinkana afuna okwolesebwa, n'ayingiza omwana wange mutima gwe, n'amuyingiza mu mubiri gwe, omubiri gwe ne gufuuka factory ekola ebirungi. Kati ne babuuza, gwe ebirungi by'okola ense kukolera bulungi? Oyinza okuba ensi nga tekukolera bulungi, naye nga gw'omanyi nti weneesisinkana ebigambo bino, weneeyingira mu enagi eno, ejja kubeera nsi nnungi. Ate yo level n'ogivaako, ebirungi womala obikola bizaale ebirungi, n'obisiga, n'obirabirira, n'obimaamira, n'obifukirira, ekibala ekyo ekikula wekifuuka omuti, ng'ate ebirungi bitandika okuliisa lwakuba biba bifuuse bibala ku muti. Ekyandikibwayo ekyo nekitugamba nti Katonda yawaayo omwana we omu yekka afiirire abantu ba Katonda mu kiseera kya Katonda. Katonda yamusiga mu nsi mu kiseera kya Pasika, akule afuuke omuti oguwa obulamu, oba omuti ogw'obulamu oguyina emyezi 12. Omuti ogwo gwe twasuulirira mu lusuku lwa Eden gudde mu bulamu bwaffe nga Yesu aguzizza, tutandike okutambulira mu biseera eby'amakungula, mu biseera ebitukuza, mu biseera ebitutukuza, mu biseera ebitutereeza. Kamali n'okusaba, Mukama Taata tukwebaza, osaanidde ogulumizibwe. Tusaba ekisa n'omukisa gubeere ku buli omu atuuliza wano ku Mindset Media Radio. Mukama akuuma atalya nguzi. Amina.